maneno 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 maneno. Kila siku maneno 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 maneno. Tabia yako mbaya tumechoka. Tumeamua sasa kukuzuta. Umegombanisha wale magaka. Ukapiganisha wale masista. Sasa natosha, tumeamua kukuzuta. Kitani tumechoka. Maneno na vyako vibwenga.
Oh, yeah.